ya sente zinali sisubira milioni kumirali simanyi tindi zikwata zuno zifunye mukama webale obongo bw'omukazi kamuyite bunyambeko leetaaga amagezi godiya wange obukadde kumi buno bwenfunye tuliye kimukyala wendowooza okula poloti tuwona omusigo naye ate nenzijukira olina ekizibu kyakagato bwensasula poloti sipisa za kagato ate bwengula kakagato ne poloti ebeera etulemye kusooke kimukyala motoka ebaka selupia oluna kweretena nezembiria obelo zifuna nesukulu fizi wabana bafe twandizimba nenyumba netuwona omuzigo mukwano okkiriza akagato nembiri bibere bya luvanyuma
Andi kuze poloti, tuwono musiko.
No!